Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya mbere. Jyewe Petero intumwa ya Yesu Kristo, ndabandikiye mwebwe b'Imana yitoranirije, mu basuhuke batataniye mu ntara za Ponto, na Galati, na Kapadokiya, na Aziya, na Bitiniya. Imana Data yabatoranyije, ikurikije umugambi yagize kuva kera, Mwuka abagira intore zayo, kugira ngo mwumvire Yesu Kristo. Mwezwe n'amaraso yabameneye, Imana nibagirire ubuntu, ibahe n'amahoro bisesuye. Nihasingizwe Imana, Se w'Umwami wacu Yesu Kristo, yo yatugiriye imbabazi. Yaduhaye kuvuka ubwa kabiri, tukaba dufite ibyo twiringira bihamye. Tubikesha izuka rya Yesu Kristo mu bapfuye. Bityo, mutegereje umunani, mwabikiwe mu ijuru utabora, utandura, ntunacuyuke. Kwizera Imana kwanyu gutuma murindwa n'ububasha bwayo kugeza ubwo muzabona agakiza kagenewe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Nibyo bibatera guhimbarwa n'ubwo ubusanzwe mwagombaga kumara igihe gito mushavuzwa n'ibigeragezo bitari bimwe. Icyo bigamije ni ukugira ngo kwizera kwanyu kugeragezwe. Koko kandi kwizera kwanyu kurusha kureza haba agaciro, kuko yo yangirika n'ubwo iba yacishijwe mu ruganda. Bityo, igihe Yesu Kristo azahishurwa, azasanga mumeshesheje ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro. We muramukunda mutamubonye, mukanamwemera mutaramuca iryera. Niyo mpamvu muhimbarwa mugasimbagizwa n'ibyishimo bitavugwa byuzuye ikuzo, kuko mwegukanye agakiza mwari mwizeye. Ako gakiza niko abahanuzi bashakashatse babishishikariye, bahanura ibyerekeye ubuntu Imana yari kuzabagirira. Bihatiraga kumenya ibyo Mwuka wa Kristo yabagaragarizaga, igihe bizabera n'ukuntu bizamera. Kuko Mwuka uwo wari muri bo yahoze ahamya imibabaro Kristo azacamwo n'ikuzo rizakurikiraho. Imana yahishuriye abo bahanuzi ko ubutumwa yabashinze atari bo bugenewe, ahubwo ko ari ubwanyu. Ubwo nibwo butumwa bwiza mumaze kugezwaho ubu ngubu n'ababo bazaniye, bafite ubushobozi bwa Mwuka Muziranenge, bohererejwe avuye mu ijuru. Ubwo butumwa abamarayika nabo babufitiye amatsiko. Nuko rero nimuhaguruke mwitegure, mwirinde gutegekwa n'inda, mwiringire rwose ubuntu muzagirirwa igihe Yesu Kristo azahishurwa. Mwumvire Imana nk'abana bayo, mureke gukurikiza ibibi mwararikiraga kera mukiri mu bujiji, ahubwo muba baziranenge mu myifatire yanyu yose, nk'uko Imana yabahamagaye ari inziranenge, kuko ibyanditswe bivuga ngo
mube abaziranenge kuko nanjye ndi umuziranenge.
Ubwo mwiyambaza Imana muyita so, yifata abantu bose kimwe, igacira umuntu wese urubanza ikurikije ibyo yakoze, mujye muyitinya mu minsi musigaranye mugicumbitse ku isi. Muzi ko atari ibintu bitagaciro nka feza cyangwa zahabu byabacunguye ngo muve mu myifatire y'imbura mumaro mwatojwe na basogokuruza, ahubwo icyabacunguye ni amaraso ya Kristo y'igiciro gikomeye nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ubusembwa. Imana yari yaragennye ko Kristo akora ibyo mbere y'uko isi iremwa, maze muri ibi bihe by'imperuka imugaragaza kuberamo. Niwubaha kwemera Imana yamuzuye mu bapfuye ikamuha n'ikuzo, bityo ibyo mwemera n'ibyo mwiringira bikaba bishingiye ku Mana. Mwiyejesheje kumvira ukuri kw'Imana kugira ngo mukundane bya kivandimwe nta buryarya. Nuko rero mushishikarire gukundana mubikuye ku mutima, kuko mwabyawe ubwa kabiri bitakomotse ku mbuto ibora, ahubwo ku mbuto itabora, ariyo jambo ry'Imana rizima kandi rihoraho. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo
abantu bose bameze nk'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'indabyo zo ku gasozi, ubwatsi buruma indabyo zigahunguka, ariko ijambo rya Nyagasani rizahora witeka.
Iryo jambo ni ryo butumwa bwiza babagejejeho.